nibyo koko ririya jambo nange ejo narikurikiye nibwiraga yuko umukuru w'igihugu ubwo yavugaga ko ari mu masengesho aravuga ibintu byiza bijyanye n'uko abantu bagomba gukundana ko bagomba kubana neza ko bagomba gukurikiza amahame y'Imana n'amategeko yose ariko nza gutungurwa n'ukuntu atari ibyo yavuze ahubwo avuga ibinyuranyije nabyo
mu buhe buryo
ameze nk'uwivuga kandi yishongora avuga yuko ngo abantu bahanganye nabo bose agomba kubamaraho byanteye rero ubwoba bizera no kwibaza
mwese General Habyarimana mwiyumvise mu bantu Perezida Kagame yabwiraga
nta kuntu tutari kwiyumvamo kuko nanjye mfite ishyaka nyobora kandi nzi ko ntavuga rumwe n'ubuyobozi bw'ikigali bwa FPR Kagame akuriye kandi ikindi cya kabiri nuko nuriya ntanze urugero ruriya Colonel Karegeya wishwe nawe yari ari mu ishyaka ritavuga rimwe n'ubutegetsi bwa Kagame kubona rero yaravuze ati abantu nk'abo ngomba kubakurikirana nkabamara ati ndetse uwa mbere nk'uriya we nabyo akabyerekana ameze nk'uwivuga nta kuntu nanjye ntari kumva yuko ibyo avuga byaba bindeba
mu ijambo rye President Paul Kagame yagize ati byagombye kuba inshingano ya buri munyarwanda wese kuba yarakoze icyo gikorwa kubakurikiranye neza bagira bati ni igikorwa cyo kwica Colonel Patrick Karegeya mwe mubyumva mute
ubundi sinshidikanya ko Karegeya yishwe na Kagame n'intumwa za Kagame ariko ikintu giteye ubwoba ni ukubona umuperezida w'igihugu aje kuri radio akivuga mu kivugo gikomeye akavuga ko yishe umwenegihugu umwenegihugu niyo yaba yarakosheje afite amakosa uri perezida w'igihugu wasaba inzego z'ubucamanza zikamukurikirana zikazamuhana ariko ntiwamwohereza abantu ngo baje kumwica kandi uri perezida w'igihugu ibyo rero urumva ko Kagame kuri we kuba ari perezida w'igihugu n'ubundi bisanzwe bizi ko ategekesha igitugu ariko noneho yumva nta n'inzego z'igihugu zindi zigomba kubaho ubucamanza iki byose tuvuge ko nubwo umuntu yaba yaranakosheje ariko ntibyo bakumvikana ukuntu perezida w'igihugu avuga ko yishe umwenegihugu nta rubanza yaciriwe nta bucamanza yamugejejemo kandi nk'uko ziriho
ariko namwe murabyemeza kandi nta bimenyetso mutanga nta bimenyetso muvuga kandi Perezida Kagame ntabwo yabyemeje mu ijambo yavuze ejo
yarabyemeje ku buryo rwose butaziguye kuko mu ijambo nanjye nararyumviye yaravuga ngo ntabwo uriya muntu yagombaga kwishwa n'abantu baturutse muri Bangladesh aho Pakistan ngo abera ngo n'abanyarwanda ngo ahubwo ngo yitangaje ngo ni uko bitari byaranakozwe na kazi ubwo rero sinibaza ukundi yabyemeza kundi kurenzaho kandi none bakavuga ati ni inshingano uretse ko izo nshingano ari inshingano zitumvikana kubera ko inshingano z'igihugu ni ukurinda umutekano ukarinda igihugu ariko biba bivuga kurinda bene igihugu umwenegihugu yakosa agacibwa urubanza mutavuga rumwe ukamenya ko bibaho niyo demokarasi biba birerekana ko Kagame uretse n'ubwo ibyo kwicana yivugiye akaniyemerera nta kintu na kimwe yemera uretse we kandi iyo avuga u Rwanda biragaragara ko ari uwo wivuga wenyine ku giti cye
mwese mu ishyaka ryanyu inteko y'igihugu ubumwe iri jambo ryabateye ubwoba iri jambo ryabakanze
mu by'ukuri kuvuga ko twagize ubwoba ni uburyo bw'ikinyarwanda bwo kuvuga kuko n'ubundi ntibidutangaza kuko si ubwa mbere Kagame akoze ibintu nka biriya yari biriya byo kujya kurasajya mwasa Imana igakinga akaboko ari biriya byo kwica ba Sendashonga ari byo kwica hari izindi n'abandi benshi tuzi ko asanzwe abikora kandi abiteganya arizo gahunda ze ariko igiteye kwibaza ni ukuntu noneho asigaye ajya ku maradiyo akabihindura ikivugo akabivuga kandi ukabona ari ntacyo yikanga ibyo bintu rero bituma umuntu yakwibaza ku muntu witwa ko ari perezida w'igihugu burya n'umuntu utekesha igitugu bigeraho bigarukira ariko ntibigeraho wishongora wivuga ko wishe umwe n'igihugu rero ikintera ubwo wasi uko wenda yanyica cyangwa akica n'undi kuko byo tuzi ko biteganya ariko igitera ubwo ni ukuntu umuntu ayobora igihugu ameze kuriya
ndabashimiye cyane General Emmanuel Habyarimana ni umuyobozi w'inteko y'igihugu ubumwe tuvuganye ari mu Buswisi.